yande joni wittodi e min ta cappanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Nder ko e kibaruji men ni, Rafi Naralgon naati hakkunde duroɓe ɓe leydi Bene e Niger, nonni e hakkunde maɓɓe e demoɓe leydi Bene. Ɗum waddi keme keme duroɓe kamɓe dilli ɓe gari ɓe peri jeɗɗirede ɓe gari nder wuro Gaya, on keɓan fama dow mum. Leydi Difa na biya nder wuro Difa hawrindeji ko rewɓe ni nder région on ni ɓe gala eɓe gatte nder sawaraji, nonni ko keɓel golle nane mbiyen gattol golle ko hoƴol sawara e ko nandi e mum. Nonni ɗum waɗi ɓe burtini haala maɓɓe Yasin. Nonnon fa hankkasen har koɗɗe wata hano yewtere min pindinol ko haalata dow filla ladde e jayani. Hande min jahatana leydi Bilma, nonni har ko ƴewata mansaje, nonni ko handel ufagol nokkuje no wonno wadda saɗarma nder nokkuji ɗen. Tokkomi on nampirtol haalaeder kiɓaruji men. Duroɓe leydi Bene ni e Niger no goni no jaacoro far leydi Gaya, nonni nder jeɗɗire de. Ɗum ɗoni Rafi Naral cattugal gon ko naati hakkunde duroɓe ɓe heremoɓe nonni nder wuro Bene. Keme keme gorko e debbo e suka e mawɓe kamɓe ni gari Gaya. Nani fama ko Fadel Ali Lildi.
Allah e fitina laaliɗo naatiɗo hakkunde duroɓe e remoɓe nder wuro Bene waɗi ko duroɓe hewɓe peroyi warde Gaya e gatawani ɗo nder Niger. No suka ummatore durogon Rafi Naral naati hakkunde muɗum e demo Ousmane Jooɗi, duro peroyɗo nani ko wi.
Duro on yiɗano witto fudemo on sali ɗon o fuɗɗi imo faɗɗiramo kaaƴe. Kanko du o soppirimo addayi gaɗamo o yehi to sogeji malamvin o haalaniɓe ko kanko wari goɗɗo.
Nder nde wolde du duroɓe ɓe mursi are mu'en
so ɓe gari nder wuro ɓe tawi ko himɓe fuu doggi ɓe koƴan gineji ko wooɗi fu gaɗa mum ɓe bulata cuuɗɗi. Jom e lanaji gere kam wonno walla ɓe dillida jawdi himɓe.
E garki maɓɓe ɗo nder Gaya ɓe keɓi wallitirede arto safare kamɓe ndenago mu'en. Rumane Moussa Gani laamiɗo leydi Gaya, kamɓe Basiru Sambo laamiɗo leñol nder Gaya nani koɓe mbi.
Ɓe gonano himɓe keme nayyi e cappanɗe nayyi e nayyi himɓe Niger e Benin kan tawa nder mum. Tampuɓe ko wari na jontaɓe kamɓe min kawjoto fato hakkilloji maɓɓe warti e maɓɓe. Min ƴami e hooreɓe leydi ɓe keɓanamin nokku to min jarataɓe.
Ɓe duroɓe ɓiɓɓe leydi Niger e Benin joppi guesa mu'en kamɓe dammuci mum woɗi duuɓe tawda Rafi nokku to ɗuwete.
Kenga alkamisa noga e jeɗɗi lewru mars ni ministre kawjiɗo fi haara leydi nonni général Mohamed Tumbani gidal naati hakkunde makko e wakilu leydi Amérique gonɗo leydi Niger nder gidal gal ɓe gaɗi. Katelin Fitzibon nonni holli ko leydi maɓɓe jaɓi haala ka fedde sojeji CNSP waɗi dow darnugo kaddi golle sojeji leydi Amérique nder leydi Niger. O wi yaago yeeso ni hano haldal dow sigilaji golle gon hakkunde leydi Niger e leydi Amérique no waɗoyte. Kasenni o holli ko iɓe godi niya ko golleji go nder leydi Niger noni dow balla ka projet golle ko USAID watta. Altine noga e joyi lewru mars ni député ɓe leydi Togo ni ɓe yardorake e talkuru heyru hawjinu e fi laamu leydi ko député ɓe joɗɗini leydi Togo ni. Jonkay ni député ɓe cuɓoto hano joɗɗina hoorejo leydi nonni laamu leydi dinni ko hoorejo cuɓaɗo on hano kaddi maragal mu gotal watta kan woni duuɓi jeego o. Nonni ɗum ɗo ni har ko ƴewata député ɓe kamɓe kawri joɗɗini gol laawol ngam hulugo to fonditol gon waɗe ko ɓeydanta hano kaddi laamu for Yasin Bey. Nonni waɗi kenga alarba partiji ɗi gala e laamu gun nonni e pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi ɓe gaɗi kawral toɓe burtini haala Yasin nonni nde kaɓɓiniɓe sankitiɓe. Nder région mo Difani nder ƴewtinaki gaɗaki rewɓe kokkaka sembe fara sarusiji hano golleji nonni sawaraji golleji gaɗateɗi nonni gollalo waɗini hawrindeji rewɓe e pelle daraniɓe rewɓe naɓe en ɓiɓɓe leydi niɓe kamɓe kawri burtini haala Yasin ngam halda fota nonni keɓa laabi burtorɗi nonni dow ustaɗar makkoɓe gonɓe ke'a. Nani fama ka madame Bintou Modou hoorejo mbi on ko ga fen nonni o fantini jadimin Abdoulaye Maina.
macce da kake gani wannan
debbo mu giata kan woni huni fu gan dudal worbe e giata fu Allah ko wadi be rewbe no buri e basira debbo no buri basira no buri wawde dabareji amman dalila ko be kokkata ke lawol wadude kanju wadi ko du wi'ata basira mabbe sanne gorko mo du wi'ata yasi debbo kan reni mo kan hokki mo lawol o wurto o hala gam balami do mo du wi'ata de hanne goddum no sulimo se o wadi shawara e beki ko hokki mo sawara e sawara on en o gollirta o notoro debbo no wodi basira sanne amman dalila rafi hokkude rewbe e enda lawol wurtinde dabareji mabbe de enda hunne dum enda no metta berde amen sanne
chine ke jimana tuwa akoriya
groupement taimakon marayude mata mai ni no fedde de rewbe yoko windi inde koreji chapande nayo e jeddo non ni godbe sukabe ala tumi kambe en hano ballirte e nyamandeje kaddule julde gam barke suma yerde e be godiniya yago yeso be balla himbe be gala bawde non ni nani fama kam madam Issefo Rahila Ibrahim goto der himbe groupement o fontini jadi min Habu Sarki Salay
wannan kungiya ce
dun fedde non komen jojjini ga wallirde bibbe atimu wallirde sukabe tawabe der sadorna o endan de gonga sukabe non be burna mu benno yurmini sanne no haani himbe jurmobe wallira be do me adi anniya wadde sigila o en illa fuddan hitane fatimode mudum joni me adi anniya tannan de be maro gauri kaddule e ko nanni titta cennol golni no wada e koreji chapande nay e jeddi komen cennani gineji di enda rowani koreji chapande nay ka woni komen cennani
baramun ba 40
hawrundeji gondi do jonde ko e majji e pelle gondi no dari ganjaki yeso hebo ibe tilsine be desa talki ko sigila golle mabbe ko hitane do yago woranje e go o lewru mars nonni gan heba yara golle mabbe yeso ka woni andi nore de minister hawjini hala der ridu andi nonni to ONG ji e hawrundeji gondo jonde ko e majji ko jaki yeso hebo laire wadane fu no wawi jukkede nonni ka woni hano hala der andi nore ko hala der balde sappo cakkitidi ndini ko lewru suma yere no wodi dewal Allah ko alsilama en gadata ko be jahata der jurulde be jodo ibe rewa Allah nonni noy sidia o wadirte nonni ko wonno fondi warde nani fama ka ustaz Haladu Yahya o hokki jadimine Hawa Usman
la retraite spirituelle
no dewal Allah no ko alsilama be gatta der balde sappo keddidi ko lewru suma yere ko wiyete itikaf hunde non ko sirena de dun ni jomun no lamna bernamu adaniya yada jodo adal julurde gamdewal Allah tan non du non wodi sirya soju de nyamdu nagineji fu ko jomun gollirta le balde sappo ko wata dal julurde ne ko wata totoro bagoto gada mun du sai ni jomun hunta haju adamu ko wata gada dillidumu ko rejumun to heba sadornan fu ko wata killo jomun hota dewal Allah tan
himbe wuro agades ni ibe tawra e rafi diyan fudo de lewru suma yerdu nonni dun do rafi hano kawjaki lobbo ko kebol diyan dan e bono nokkuji to diyan dan gollete nonni ka woni ko Zakari Asman horejo sarusi hano hydraulique nonni de region o fantini jadi min Anise Karim
la plupart des ouvrages
dudal nyibdiji kawjidi filandia lobban jartede den fu ngala nimbe ko hauzo to dun rafi majjundu wadi ko golli turde din no bona do der region amma du nawtorade e ndiyan dan fa hana hes Allah e dudal jama'are den do der leydi ayir misali gadol golle deme kali jeje e gollal kange no sabodo wodi on dere hawjinde filla ndiyam jartedan dam der hauzo meri wattete gamdeni di ngadama fudo inde meri jidin din gattete ko saruji kawjotodo filla ndiyam wallirta e majji woni wattude kawjotobe jawdi ndin ko gollinta saruji kawjido filla ndiyam lobban jertedo e laba
kaldo e asensima
illa lewru october dubi didi e nogay sarusi leydi ansini fuddi sigila golle mun ko gollidal nonni kulle jaman ko sembintinta basira der dubi jiego o kenga nogay e jetti lewru mars ni hollama ko sigila oni hano gollegi tati ko jawdi ko banka mo leydi duniya wallirta nonni don do cede millionji herme cede dollar kan dum wallirta ko watta hano gollegi di wadira no wodiri ko wattata hano are golle tirti nonni watti gam golle lobbe hebo fa yotto del laddeji nani fama ka siddiko Boubacar horege sarusi on o fantini jadi Samira Ruafi
nimɓe ɓe sigila o ƴewta kan woni lumoɓe mawɓe sodoɓe no sonna kamɓe coopératif uji dow fi demal duruwo mango hani waɗede kottataɓe lumoɓe mawɓen keeɓi yoɓirde ceede mum'en ɗe cikkorto dow wecco internet. Woɗi ko nimɓe kani famande woni ɗum wallatana hoytinde gollira heɓde lamdi dow filla lumaku no wallan fanden waroɓe sooda ɓe gala ceede laɓɓe ɓen sodude yoɓirde dow wecco internet. Woɗi sigila noon golliro internet mo gollirta internet gandi régioji ɗi no woodi to internet wala sembe fanon fu fayle galluji ɗen no woodi to wala internet no yiɗira
internet ne marche pas correctement.
Département mo Bilmani no tawa der tenere non ni ko région mo Agadez fi ufagol no kuje ngam kan woni no tordibe non ni dun doni hano wuro tawango del leydi Niger fi mo wawta waddi cioccol gada leydi din non ni dun do har ko ƴewata fi oni commandant Hassan Yunusani Ahmad Horejo kawjido fi ladde e jaye non ni département on o fantini jadi min Abba Chari no fi on wontiri
pamtine min dume wonna wadda o fi ufogol nokkuji ɗo nder département mo Bilma
ufagol nokkuje ɗe fino mo dalila wonƴitagol bakaji waddata kamɓe ɓiɗɓe adamaɓe misali soppugol leƴƴe kecce ko wala e lawol ɗum ko nimɓe kani famande woni ɗo nder Birma nimɓe no ɓeydo yaade no tefa nokkuje to remete faadu nokkuje demeteɗe ɗen moƴƴine sayto leɗɗe tawaɗe nder mum ɗen fuu coppa tata ɓengel bako nder Bilma wona nokkure durtede noon joom en joloɓe ummotoɓe gingimi natoyde nder libiɓe to tori gaɗi wakkati fuu joloɓi ɗin no ñama kuɗoli ɗin ndenne seni ɗi ɓoyi le nokkuje ɗen huɗo kon fuu ɗi ñaman ɗum ɗum ɗo dun hokka hendu sembe amma ni fi wonƴitagol bakaji ngol ɓuri suulude min ɗo gam wulare ɗuuɗi kamɓe bono daji ndiyam bako ɗo Bilma toɓatake fa non fuu amma ko ɓuri torrude ni woni wulare nden no ɓeyda wadde leɗɗe kecce ɗen no donka ndiyam nder leydi fatoɗe mbaati ko ɓeydata ufagol nokkuje ɗen noon
nder wakkati o komin tawa joni no fi o tawira
ufagol nokkuje ɗo nder Bilma hunde noon ko suulinimɓe sanne hannden waɗino wakkati ko projet gon waɗino sigila awugol leɗɗe to o waɗi taykaki makko nangude hitande duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeegom warde duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeetati e jeegom nokkuje demeteɗe dow ujunaji capanɗe nayi e jeegom e keme joyi hectare uji ujunaji nogay e jeetati e keme jeɗɗi tan heɓa ndenne ɗum soƴƴitora kina caggal hectare uji ujunaji sappo e jeegom e keme jeetati
continuel de la zone
golleji ɗiye hen gonɗon e wadde gam durwididde e ufogol nokkuje ɗe
la première activité c'est d'abord la
gollal aranan kam wontindinde niɓɓe dow filla soppugol leɗɗe kecce ɗen gam iɗe ɓeyde soppede iɗum hokka hen nduji sembe ufude ɓulli beeli woɗi miɗen pirta ko e nimɓe tinno awude leɗɗe ko ɗuuɗi amma tindinol ngol wala sembe fa non fuu gam nimɓe gala bawɗe gon ɗum tilso non hemu e soppude leɗɗe ɗen ɗefiroyde de miɗen ke e wadde dabare gon howude ceene ɗen e awugol leɗɗe mbowaɗe nder nokkuje ɗen
ɗo min darnato habaruji men e fulfulde jaɓɓitoɗon habaruji e hawsankore ko Hawa Ousmane yettinta gaɗa habaruji ɗin fuu no mbawa kettini Batu jooɗa kale mo Zainab Abdou yettinta e Faransire gaɗa sigilaji ɗin fuu no mbawa kettini sigilaji ko studio kalangu dow lawol RTL ko yoɓatake ono mbawa gaɗi tati ɗiɗi joyyi hirten to jaam hirti